Bendera okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu disitulikiti y'Eruka nga asuubira okubeera mu disitulikiti avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'era ye Nathan Nandala Mafabi ku kaadi y'ekibiina ki Forum for Democratic Change olwaleero ng'asuubira okubeera mu disitulikiti y'Eruka. Bannakibiina ki Forum for Democratic Change mu disitulikiti y'Eruka basabye abantu baabwe bonna ne bannayuganda okugwera mu bungi ddala ku kisaawe era bakungaana okusobola okuwuliriza ebigambo by'omukulu. Okusinziira ku Daniel Kamaga ono nga yakwatidde ekibiina ki Forum for Democratic Change Bendera okuvuganya ku ntebe y'omubaka wa Lukeyo Mambuka muli kikolo eggwanga olukulu agamba nti olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 akwatidde ekibiina kyabwe Bendera Nathan Nandala Mafabi lwagenda okukyalako mu disitulikiti eyo n'okubaako ebigambo eby'amagezi by'abagamba. Kamaga mu kwogerako naffe ayongedde okukinoganya nti